You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Masalo se tasi o tala I fita fita ale Anzac e to tele ele I si la fia. Ua fa alia nei si ata po se documentary e fa ingoina o le Soldiers Without Guns. O le tala a fua mai I le taua I Bougainville po se Civil War. I le afe iwa se lau e tau I le afe, e tau I le lua afe, afe iwa se lau e tau I le lua afe. Le ana maalili wai le ova I le toa lua se fulu afe o tangata anu Bougainville. O le taua, na mafua mai ona o le maina kopa a le a se company au se talia, le company Rio Tinto, ma le whainga malo I Papua New Guinea le Banguna Main. O Bougainville, Na avea ma kolone o Ausetalia, fatasia I ma Papua New Guinea, a ele I maua le malo tu ma oti le malo tu tu atasi o Papua New Guinea. Lea, na avea I foi ma Bougainville o se atasi ona I tu malo. Ai ole vaenga le o Papua New Guinea I Bougainville, e faisina mau olo pe tele aile oa ona ole minerale. Ua fiu le vaenga tau tifi le mu mai Ausetalia ma niusi le tau tau fi le feta wa I o vaenga au a Papua New Guinea ma I la tau na tangata fai ngā luenga I le maina. A toa ai se fau vale na amata I tangata anu o Bougainville ma ia o ke topo le tau sanga e afe iwa se lau iwa se fulu male fitu. Na fai ai se fai unga le taitai o le vaenga au tau tifi le mu mai Aotearoa Brigadier Roger Mortlock o le atu lalo ala tau fana. Ae whata I tai ona wha ao ngā, ia ki tara, ma pese mai se vāeng o fitafita Māori.
The Māori concert group and a good shipment of guitars are going to be the main weapons in our arsenal.
O se tasi o fitafita I le vānga Awa New Zealand o le tamā I tai o Fiona Cassidy. Ma ana ia wha alia lona papole I le ulufale I tutonu o nisi o nuu mālā na whangai Bougainville. Lea, o lo o fetā wa ia I tangata.
It wasn't easy. I mean, we walked into an environment where we were living in effectively a war-ravaged country. We didn't know whether or not we were entirely safe, and it was in pretty traumatic circumstances. And unless you've actually been into a war zone or a country that's been ravaged by war, it's really, really hard to describe the levels of anxiety you can feel. If I'm going into this place or this village, am I going to be okay? While the arms were coming in and being surrendered, there were many, many young men still running with guns who weren't necessarily signed up to the peace process.
Olo ta ua I le Soldiers Without Guns, le ta ua te leo le maina le Banguna Main I le whainga malo I Papua New Guinea, ona o le te leo le seleni na maua mai ai. Ae na matua te te e iai nisi o tangata e ona whanua I Bougainville. Ona o a awhianga I o lātou fale, I o lātou waitafe, I o lātou ele ele male si o si o manga. I le tausanga a feiva se lau walu se funu male walu, na o oai le vevesi I se tūlanga ua whetā wa iai tangata whai ngā luenga, ma nisi o le military mai Papua New Guinea. Ma tangata I ona whanua I Bougainville, ma se fau vale ua a mataona wha amao pōpoina. Nei wane ina toe whetā wa ia I lava ma tangata Bougainville I lātou lava, I le vāo tangata ua mānana o tāpu ni le maina, ma I lātou o loo whālangolango I ngā luenga mai le maina, mō le tau o le soifuanga. O le whātonu o le Soldiers Without Guns, po le documentary, o le ali inusila o Will Watson, mana ia whaalia. O se taua, o loo āwhāina I pea tangata anu o Bougainville, e o mai
The impact of this war on those people I would consider to be past profound. It's burnt into their psyche, and so it has such a massive impact. And this war was really vicious. I mean, this was the worst ever war in the Pacific's history. I mean, they burnt everything to the ground. I mean, casualty rate is just way up there, and they didn't die from bullets. They're dying from starvation and dying from diseases and dying from all sorts of preventable things too. So my goal was to create a story that connected emotionally with people so that you would watch the story and get a sense of how horrible war is. And then you would also get a sense of the great hope that has come out of this civil war.
Nā ole vevesi I se isi tūlanga whaingatā, ina ua tutongi e le whainga mālo Papua New Guinea ni fita fita whakona karate po oni mercenaries e tau mawainga aua tangata tete I Bougainville. O fita fita na aumaya whakona karate mai le company a Sandline International I Lonetona. Na saanoa James Batley o le vāinga tausifile mō mai au se talia nei, o le manatu nā e inusila I se talanoanga mō se file mō I Bougainville, lea na whai e Christchurch, ma e to atele tā itai o Papua New Guinea, ma Bougainville, na saini a ao iai.
New Zealand saw an opportunity in 1997 in the wake of the Sandline crisis to support a peace process, in a sense a homegrown peace process in Bougainville itself. New Zealand leadership, you know, was critical in those first 6 months of the truce monitoring group, but after that it was an Australian-led operation for the next several years.
Na sa anoa Des Ratima ua lua sa fulumale lima nei tausanga o ngā lua ele military in New Zealand. O le whao ngā ina o tū mā nganu u Māori e talanoa sao ai I tangata anu o Bougainville e peina whainga o fie ai la lātou ngā luenga. Lea e o mai lava I le tausanga e lua a whemalatasi ina ua sainia se whengai ngā le file mū I le vāo Bougainville ma le whainga mālo I Papua New Guinea.
Been the indigenous to indigenous connection that allowed trust and with trust that it allowed people to have confidence that the peace was not only able to be achieved, but that the peace was worthwhile maintaining, regardless of the differences which still exist, our cultural integrity was at risk. But we were prepared to put it out there because we had absolute confidence in our soldiers, in our navy, and all those that were there.
I think the Anzac spirit lives on, and you'll see it when you watch this movie, just how powerful the Anzac spirit is, and you'll see us working together. And, you know, the gift of love, people actually bold enough to help others when they didn't need to.
sbs.com.au